Big Dash Music.
Commander Vinco.
The rap niggas in the building.
Mona Lowe, Paddy Matar.
If Kwanze the rapper.
Let's go get
it. No flages.
Uwisa.
No flages. Umungelezi.
Maso.
Kimoran Pavilim. Jopuna Silla.
Naba Bosti Bashidabo.
F Kwanze na Fula.
Jibeli li one bolt. Abesha poku tenkanya.
Ndele na kuno.
Nangu bachite kubiti si bama yesa ni bafana.
Ndele na kuno.
Kuno kuno bafuna zenti lapo fly jizo kwa lapo ni cheka.
Muzaka usha vivanda ela, muzaka gona kumanda. Chiveleshi ni makanda, nisemu na buffalo nkazanda. Niwasi ya na vivanga, no chita admitinga odwala. Ni mtengo wa muwanga. Delela uone mwene tipenela, baka pukumbuyo mwene ipwelela. Mule kwa tapa kupelela, te ino da ipi kunonga telela. Nipasa kana misapela, ni maloza isa kutingenela. No wanda siwa matelela, tikapita chombo imalila.
Chiveli li one bolt, abesha poku tenkanya.
Delela kuno.
Sibama yesa ni bafana.
Kuno
kuno bafuna zenti lapo fly jizo kwa lapo elicheka. MPT Elizabeth kaba nyuri takwela na madenga.
Tilimu highway iwe na iwe na fly
jizo.
Kopara chipata LSK zivika iwe na iwe. Maspesa kuhudu kwa tupuno siwa funika. We don't pick pick tipandula na wafunika.
Siti mazaka chambuja na bawede wede vene bakunda cheku kamba banesi. Sina tufika njabele yama chikaliko jilipe davi yamba vete tu yamba. Chamba nga suna chanjele chiku bucks. Taba tabencho kukwendele deli toli setinu. Nga muzaka sala cha mutamba. Elu tilipe na competition. Paka tika silizize ya chifuna mission. Wenda suba machipoza attention. Paka wende baka chipoze kwa attention. Diza vibono dize masavuka. Uti denge bueno ti masavuka. Tinaka na galefi kwa sauka. Naka bufa titinaka taruka. Fly J.
Sanga ni pale, sanga ni dobe. Kembo asaka ni pele kesa heo. I got too much buzz. Ndi ye chinalenga ni choke muselo. I thought I told you in a vora parapas na yambele lo. I'm still kuno tabesho sakataba kuno muzifusa renford abamwe bakarabira kuno. We still belong na manja tikaliko mukari mukashiminga isindingo seni kamba king kong ine lion ni mugemu sini makatakata mu season
even ili one ball tabesha poku tenkanya
kuno
nanguba chita kupiti si bama yesa ni bafana kuno kuno bafuna zenti lapo fly jizo kwa lapo ni cheka
kuno
MPT Elizabeth kaba nyuri takwela na madenga
kuno
tilimu highway iwe na iwe na fly jet. Kopara chipata LSK zivika iwe na iwe. Maspesa kuhudu kwa tupuno siwa funika. We don't pick pick tipandula no afunika.
Chubuna wana gota babuli loko wa utoka ela Joe Biden laka
Musaka City
MPC pafilimba
Choncho weo
Tabisha
GBM
Ewa kunega nega
Bab Juba White man worldwide
Analese Tabisha de Landa
Yayati
Ela ufse chipaji
Agaferi paji
Delikano sacha
Dangote pakatondo
Biggie Fum
Kale Wang
Utechi Don Po Bukana Mape
Bashpo
Shepriz
Mashina
Bamadelo
Baku
Ela Bamadelo na mimo na Kale Wang Wana chime na tukia mpula Tabisha de Landa
Chemurudo
Usini mwana Gaza.
East Bakers.
Downloaded from ilovezedmusic.com.